ugu sidaal wayba oo ka qadka telefoonka una la xiriirnay goob jooge oo u sagay oo ka aan ku qayb gali amba faday inuu isku qayb gala barnaamijkii dood wadaag ee fashilka ka dhamaaday. Cismaan idega hayte Cismaan, marka hore ha ka dhawaa warbaahinta Koonfur Galbeed ila baydhaba dafed baydhaba media isman way baba ni maqaale waana sida uu la dareerna adibana nin sheegtay inaad oo ku qayb gali amba falaas inaad ku qayb gala barnaamijka dood wadaag waana alseti studiyihiisa ee universal bal may dhii oo ka kasi laakiin intii taas aan inin gudu galna mabda'a difaacaada meelan saatid inuu gudu galna wayba warbixin kooban guud ahaan ada sawir noo siyaasi walaa oo ka meel ku dhii oo ka wayba limbalansanahay inii dooda meel ku dhiida waana la ka gorfeeyo Koonfur Galbeed doodaasoo iyo ku qayb galaayeen sidiidii gobol oo Shariif Xasan uu soo gaamiyay oo dad kooban oo ka fikir ah oo shakhsiyaad la erag kora iyo barnaamij dad kale oo iyona meel araay u saada Jubbaland niman iyo la magac baxeen Shabeelle Estate Middle East State gruubi badan oo kala fadaa inii meel nisqsheen ee dad yaani difaaca u litu gobol oo Koonfur Galbeed dowlad goboleed Koonfur Galbeed waan xaq ka dhisan ay baydhabo linka dhawaaqi bal sabir guud nasiib may di
horta meelada dad aan ka saawid dadan in ka saana marka horta inuu inii waqti ka qasaarino ma ah Jubbaland iyo walaalay raaw iyo laba Shabeel may waa Jubbaland may waa dad oo qasab meel ka koygo oo dowladda federaalka wax fadhiisha xamar iyo dowladda reer Muqdisho la ka qasbayo lama la shabeelna laab la kacow dad iyo wal suubsada waayeen meed aan ka saana oo meel waa lan wal suubsada leh ku daba dareer lama hanas oo wal unu do waqti galiyana meel kastay
kasi adan markuu oo ka madii adan meela saati may dhii
oo ka meela madii aan saadi hanuuna hilo in qab ini dootas ku qayb gala aqyaarti aan la balami meelo ku waay lixda gobolka ballan sanayni waana communication ma jarna madii oo ani meelo seedi xogaa taleefankayna ma aba fiirineeba sida ana shaqayn ku baahay silent tahay madii ani meelo seedi way ka arigay engineer Aliyo iyo way ka arigay Axmed Sheekh Muqtar ee dadkaas sidii gobolka difaacayeen ilhayna dadkii meelo seedi fadhi oo manbarka nin fadhiyada fadhi ma koyn oo mas-uuliyiintii matala Koonfur Galbeed Soomaaliya reed shirki macnu may way yani Jubbaland iyo walka daali hanas macnu male may sugada madal suubsadaas hoob cusuba in la hayno wal dhadhan ma waldadaas reed dadkii oo meela nuur iyo fadhi oo taariikhdi iyo deegaanada ku sheekay fadhi meela ma koyn reed dad oo macnu in la hayno meela madii ay koynayn dadkii oo universal tv oo barnaamijka daadi fadhi way reena yaa sorry la farsama jarta oo kama dareer rekordto dadkii oo sugaanana ma hayno xogaa farsamada walna qaldan raali ahaada sidaa la kashartay kastay
kasi ada dadka markii hore barnaamijka ki balami meel li tu gobol wad xiriir ee hoose si dhaxmar ma jirna miya because may wali oo nambar hore daabacni ku dahowni dadkii aan faahfaahinni in barnaamijkaas uu sayay barnaamij la falaha in la ka gorgortan la ka gili li tu gobol Koonfur Galbeed ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed oo shakhsiyaad dhinu walba sheegadahayaan isla litu gobol meel nisqsheenahaya waana arrin abaabulun oo siyaasaysan iyo eeto arrimahogaas dhan aada warbaahintana ku akhrina miya dadkii kaleo meel aada ka balansanaysan walba mkin shaan isku seetile
may walaalow wallaahi madii unu ballamayna hiraabtaana shaqa leeseeda shaqada madii aan haku bahi horleen ridimi meeo ballantaas iyo ofiyayi waan iyo mahay weerna anina ma weerna tareenka la gali meelna madii aan seeda dadkii oo mas-uuliyiin tahay oo lixda gobol matalay meelo ma ka aragno dadkii kale oo mashruucyada qaadadeen iyo dahan kale oo Jubbaland iyo dadkii ka saana meel roogi dad isku soo salaamay geesa isku rooga dadku aqyaar kooyeen laakiin dadkii garma hayna runtii an waa hayne dadka kale oo tarbuunka fuula oo dow fikirkooda ku dhiibada oo yahaani reer iski dadkii waday baaba way aragaan in aan dareeraana marka aniina xogaa tacaddi yar way ka kooyeen shaqada si aniin ku bahi roori leh meelo leh toosi kastay
kasi markuu maykinku muuquday dadkii akhyaartahaayi waana ku dareeri sideedu gobol oo haddaba magaasho aada sheegtay oo axmedeyshe mukhtaari iyo injineer cali iyo injineer maxamuud xuseen cali oo ibrowgii maykinku muuqday wajiyaasho madi aada fiirida
walaahi disabon tuk nagadan way lahaayeen geeka oo ka walaa meel ku dhiyo caalamka halku yaaba iyo fikirsoo has diyaareen dad diyaar ahaayeen laakiin madii meeli hawle dareere waa runtii disabonted yaa nagadeen qaar xataa baawur qaar baawur ma wadina baawur isla wada waxa ku taga kastay
haninkana may ha ku tabtay
dadkii oo sideeda gobol oo injineer axmedeen sheekh mukhtaar isla dareereen xataa qaar baawur in wadana jarta dadka marka hore baawur la kajeeyay meele marka dambar waxa ku tabi
oo meela madii hore baawura la kajeeyay markii dambena walaha ku tabi baarlaamo iyo iyana laha ku tabi miya
ha dadkii disembonted nagadeen wal iska dhex yaacay go-aankii la qaadadii universal iyana wal in aan dareeraan madii ay arageen studio nalkale ku damiyey meel way leeta cilad farsama jirta raalli ahaada geeka leeri reed meelisil meeras haa dadan waxa ku tabi xataa unu liftahasin yaa jara kastay
kasi
ha dadka stay ku kooya oo lokshani adiba ogsinta wastiga iyo studioha iyo inta inas jira adiba ogsinta dadka xataa baana ka dhiidi la koweeraan busbaska ku tabi koweeraan tareen walka raacan ma haysado dadka xataa naga xifadina waan hishaagni wala iyo weydiiyaan in wal oo injarayn hayn oo geek la haaf duubi marka iyo xataa way arreen doodanba oo sideeda kobol ilix gobol ku hadala oo mardan ma seedaan
marka uun dadka kan oo meelo seedi dad yacni sidu gobol ku dareer yahayay mis dad oo bareen gruubyadii kale meelo kooy ku dareer yahan badanayeen
sideeda gobol sideeda qaar eastiga la kusheena qaar westiga la kusheena way ahaayeen axmedey iyo injineerkii hawadeen dadkaas marka dambe disappointed madihii nagadeen oo mas-uuliyiintii sideeda gobol matalaya madii oo xogaa madax xanuuna meele ku qaadeen ha ku tabeen dad kale ha ku tabeen kaste
laakiin cismaanow su-aalo kale anaka warsaa way baaba in sheegtay ini iyo axmedey iyo injineer caliyow iyo wadadeen dad kale oo waana qaba fikirka sideeda gobol marka dadkii iyo wadadeen dadkii koonfur galbeed yacni adagoradaas yahayeena dadse ahaayeen
no adiba lan wariya ata waana dadka shalka saasa lamaadalan oo axmedey sheekh mukhtaar iyo injineerka way dad haka darsadeena tirada dad oo ay kusheeneen may leeraay insheegadi jawharsay iyo balcad iyo xamar dad la kusheeni iyo hawadadeen ma dadka adiba shalka saasa madii meel inliskoy dadka gurub gurubu marka xataa madi hoobo isin warraliska isha baydhaba hoo dad irooga fadeen oo lamaan dadka araga fadeen dadka meelinuskooy lan ani ku kasaw maalan ana hadda magaasho kan sheega maa lan kale ma jarna kartay
yacni wayba ku wadee hore koonfur galbeed maxayna dadka la fadaa in iyo sideedu gobol difaacaan
maxayna koonfur galbeed xataa hal magaala ma ku kasaan hal magaala xataa
kaasi waybahay dhuunsadayaal cismaan oo ka usa ku qayb gali uusa fadaa ini uusa ku qayb qaaday barnaamijka dood wadaag oo la fadaa ini iyo laka gorgortan laka geliyay liti gobol ee koonfur galbeed waana markii inka dambooytii fashil ka dhammaaday cismaan eedeeda mahadsanta
ka salaamay insha allah.